Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Fili dambira to bogi jenaga fandu hala Mamadou Sama Seku jam nyalli sakrabe heribe. Golleji munisma li mali timmi falabi altenere handi kawtalla udugol mudun wadama do metti bende bangal ko buri teme tato e sappo en solosabe maybe kanye basal hinade fandaji mabbe. Fede sida wonde imini jukmoji ngon jowdi nonno do lamkobe yogabe malli ka nonno nyibugol fedaisne jabanaka. Beta ko o fuddi kawtal jettobol festival vivre ensemble to tumbutu to no yambere humninde hewtagol jam e dawral de ngon semi kawr jamen hande kikiti altenere sappo e go decembre 2023 bismillah sakrabe. Minisma wonnike mali nde do guldira woni humninde hewtagol deejere uddi guldira mudun leydi ndi golobe be naburi non uñaaji sappo e joyon yimbe ane mabbe civil en to d'accordé monde minisma kawrtal ngal wada yeso yimbe le teddube jogabe mali Moussa Mali Cissoko dun tamatun wonko be ne kedo fasango citation dibe Ali Cissé
Deswal Fed Nations Unies jippinama fleuriji yoppama leedi e inde mangal pade casque bleu temetato e sappo maybe leedi malni golleedi fedde ministre wadde leedi malni le dub sappo di be winni dudu talko be hokki mangal pade leedi malni le wi horejo fedde ministre nyolman handen feccere gollobe fedde ministre fu wirifitigen yehi leedi mu en
dans un peu
plus jonte dide na lu ko fawi fedde ministre na waram uddude fa laaba dame mudum fu le leedi amendi on do golle fuddi ilal lewru uttu bettiinde be uddi d'accord mabbe sappo ne hakkunde sappo e tati gonɗi le leydi amendi ɗiɓe garta hokkitidde kanankoɓe civil en le ñalaɗe garoɗe yoga e ko heddoto e d'accord e munisma waram yeyede
hoorejo munisma hollitte fa hannen imma daraji mawɗi ɗi fedde munisma waɗi le leydi malni le ɗiɗdu sappo ƴaɓɓiɗi El Gassim Wane fedde munisma ne waɗi golleji kewɗi ko halfina ɗum ko holliti jokko commandant mangal paɗe ne fedde général Mamadou Ngueye caggan semme yimɓe lonɓe hiteɓe fo o holliti wi mangal paɗe jaaɓe fedde munisma ndi holliti daroram en lene walle
ya l'environnement c'est
wakkati mami goni bangal ndena ko o ka ana tiiɗi sanne leydi amen ndi ana mawni miɗe kasindini e bawɗe ɗu bangal diworɗe fa yetto bawɗe ɗe min mbawi nawtorade yellam mi keɓa huncande hoore golle o ɗum wona golle niwi ɗo feyi ngale faba muya goto goto fu min keɓi hollitidde ko min mbawi minen
hoore
hollitunde wi golleji fedde munisma timmane leni pele cematade goho no lewru décembre caggal muɗum kaddan kaki meɓɓede fu yonle leydi ni le goho lewru janvier hitan 2024 ga hollitama wi fanden ɗi golleji timmude fu ɗum ya fallibe sappo e jetti ga ɗi golleji ko hewi muɗum ana wawi waɗede fandene o sarta yottade lewi hoorejo fedde munisma
yimɓe le yogaɓe holti wiide garagal munisma li mali nafali ndenno kanoɓe dardi lamkoɓe fiya dabareji bangal mursugol golle yimɓe le gonnoɓe o ndeɗo gollirde keɗɗanna koɓe kaali bamako ɗo motti en songoy do fostango sitasiriɓe
munisma beaucoup
munisma waɗi golleji kewɗi saabi ɓe wawiɓe kewtin sukaɓen golleji fa heewi min ke mi wertaka sanne nde golleji ne fedde munisma caggan duuɓi ɗiɓe waɗɗo saabi ɓe lonki haɓde yimɓe lonɓe hiite ɓen deƴere lonki heɓede hakkude ɓiɓɓe leydi ni fana ne fedde ko tewtele muɗum fe gotimum hewtaka golloɓe ne fedde hannen ko hewmu en golle mumen booni saabi witti ko ne fedde ƴuwde kote yimɓe sattan sanne ɓe ɓami sukaɓe hewɓe les raison gawo tummutuɓe watti e golle ƴuwde hunde lobbere ko min mi wawi yeggude jaati min ke somi landama mi wi an fedde munisma golle mum nafe fe hunde saabi ɓe heɓeɓe batti sariyaji hollitade to fedde onine ɗum nafe fe goto mene tottoɓe ndu mi heɓeɓe nafa
warfallaka tunu
sakiral toto hakkillaji moɗo kawran bango bemba ɓe facebook kaedu x ɗon twitter kiɗɗo o torosun mbiyan jangnirɗo yogaji uddama mbiyan wonande jon e kaɓorɗe to mbiyan laamu kuccala ndeno yoroso lewi laamu kuccala yonde jangdeɗo commune gomɓe ley kumya ɗum waɗi ñande aljumare nokko kumjaweete waɗɗe aljumare jetti décembre wonande jon e kaɓorɗe ɓe anditaka ndenno ɗum ɗo waɗi yontere mbiyan jonte yogaji caggal mbiyan mo jangneɗo hakke sappo uddama ley commune burra fande li kabaru to mbiyan kawrutal sidao mbiyan waɗama e dow imingol jukmuji yogaji fewde e lamkoɓe yogaɓe mali ndenno ɗum ɗo mbiyan dabar muɗumama banggal ɓeɗo ardiɓe fedde sidao ɗum waɗi kawrutal mabɓe sappo e mbiyan capanɗe jeegom e nayoɓo gaɗa ɗo ñande aljumare to abuja leydi nigéria ka noon ɓeɗo mbiyan leyɗe sidao ɗe jaɓanali fe joƴi ñiɓugol fedde lollirde AES ɗon alliance des états du sahel mbiyan kabaru yiite jiɗeteɗi e nangue mbiyan woni ko hawra ko haala mum mbiyan yirwi sanne to COP 28 Dubai ka noon hulta wiide ndenno kawrtal mbiyan toton tata kayidi kay faande lataki sago yimbele hewbe lede mbien gudde yirwede yida fi ben ngida hinnade golleji yalla teddinde adiji bama bamadi den no holisiri yimbele jogabe bangal jawdi totanindi keddana ko kanko ndar amen tun mohammed toure bani do faysango sitasibe e alcisse
joda hala ana wonde wadade fa hande le gendi dubai gattidal ma dado ton won tordaji ko yi'a le kurangaaji de gollete nyol man hande sani ayuba o amir sugabe jokolbe be golleji mo naari bangal hawaloji le leedi niger won ko faccintinda ande mudun
le changement climatique
wayta wol wakati o do amen do minen leede gonde le leful sahengel huune naawde sanne leede latibe sababu o do golle yida darade darne mu en be jida du feyi uutude bolan laaji de be ngatta fewde hawalo do hitan 2030 na du 2050 kanti honono holitira ele anyaji yogaji dimi gondi wadde joda hala bangal
mo negotiation
gaddu e tawede fu ana teutral lede lefol sahil kay lede afrique central tinno fiya dabireji yalla an heba golide panongaji ko samintobe hebude kurangaji nyolman handen ga kanko ndo dirtedo madame zainabu zegda amiru women environmental program jiado leri burkina faso holiti wido ana tidi
si on arrête
nyalo mo hande o gasol kan essence tan won ko min autorto so wana dum min baa wadde fe huuni sami ngala bawde sodde kaaki kanti mawdi latal sababu hokku men kuram yalla kam be ko be tewtirta men ko e be kebo
micitunde wile temdere fu chafande jeegon e jiddon mibbe leedi burkina jodi be le credudi wana di kurangaji haladi le leedi mallin le temdere fu yimbe sapportan wonko jogi di panongaji ko hirnda be kuran dum ko holliti kanko madame aminata konate directrice nationale de l'énergie
ko nawr bangal kuram leedi amendi le temdere fu chapan joy et tati ka essence na do gasoil do eti dala goto le temdere fu sapportan woni dati goddi min jogi mawdi latal sababu hokkude men kuram miden jidi nabude dum le temdere fu chapan tati do hitan 2030
dum ko mohammedou touré hebni sejo tamani yude dubai
kortal mbien festival lulingal vivre ensemble fu di beta ko dum ni kortal jaddo bal han dum wadi to tumbututu no derno e le mudun ko donta jimi e bumi e tutundra haklaje ka dum nangol lumoji ko buri nyadi do yimbe lana do ma e do nuku o derno joko horojo de do festival vivre ensemble wonko hanni marwegol ke no festival alcisse
nous estimons attendre au moins 2600 jusqu'à
le jonder hewule yimbel ko yaata ujinaaji diide temede jeegom yaade ujinaaji diide temede jeddom ngarbe hawrude e festival o ko heewi mu en fuli commune tomboktu yewi urbele cercling ay di kan tateji mudum du ana hem fayato commune tomboktu e hore yimbel wobbe do urbe bamako fayato chagal lindi wali hawrude o do batu tomboktu do abada festival o ka mi ngadi dum ene rafinde nagu ga alhamdulillah mangal pat en be ana wondi di madara di waifu yalla an faabo men le golle o faadum heba wadira den wodiri le jam kanye e de yere
toujours à faire le festival dans la paix la quiétude
sidio tamani yo projet fondation irondel do malido mo faaba mudun ittira leyleede gouvernement suède danemark suisse royaume uni kanyum union européenne et coopération espagnole
yato ma de hertane zoom siran yido han do yimbe yoga yidi yede ele yibena jamare nerno kanko lal tangara wonko ke ben ke fastango sita sidibe
kaddungal watta to monte neddo teddido gañol man handen son amili tedden nukkuji yogaaje son walane lalnodo fa moddo watta kaddo lobbe nukkuji fodo jama watta batu son ayotti on nukku arandere fu jamaare kaddunga ma narta to fon so tan largo ma ana moddi ma moddo kono nato sabe heba teddengal on nukku umi yo neddo goto mo o torra hewti nyalana wonde o yehi le butiki mawdo goddo le denete o won ton o do mili wadde cioggu nga hebe fu natirta li o butiki sabe kaddungal ngo wattinga sabi hadilo damanga jabe yuppude mon nata li on watti goto suka jokolle goddo yotti anan lalni fa wodi bamde koyde mudun fa hore mudun fune moyni o yoppama narti wadi cioggu mudun kanko umi no juhimo sanne sabo boy on e domi so hebi be noddimo on nati wattini o yaltine ciagande nyalane weti fu on wonde lande hori ko e wattude kaduleji lubbi dum hune water jati ana mata to yimbe yogabe fesa taydo moto be woni makkoat be yarta attambe ne lalni fa wodi honana jamaare wirta nyol man handen wi fe goto be ne teddudo ga kaddungal ar wada tomonte neddo teddudo
sakwa du katena kabaro ñoom mi tonta wasatu tonta do bangal jamu 3320 ma ñoo do application sur tamni yo play store o sede yotrame den magazine
ngat
Wonto non koy modon hakkilo nyaaw jonte noddirteedo dengo o ana wodi le Mali. Himbe hewbe tagita wiyade o nangi le leedi meden di Ousmane Touré nyaawdo cantanaado holti en hono o nyaaw wori.
Nyaaw dengo o nangi kam fuddiral na wala caldi na wala hore metti bernde sifa tampere momde e ko nande mudum. Ta non na wala caldi wota fuf tampide joom.
Absolument partout de la tête aux pieds.
Nyaaw jonte denga hana yebede. Sawrugol makko lawtan wattade fa cantaneda. Woni ko holti wiide Touré.
Ce n'est ni un paluk.
Yon gonga dum sambinta odo nyaaw ka mo walda fi e jonte pali ma jonte goddo. Yon nyaaw denga mo hana fi yebede. No mo satiri bonondani. Nden no tinuden yewtiyade odo nyaaw le ciudi dotoro. Yalla hakilaji amen nambalto.
Pour nous rassurer.
Non do ya kabaru yiwrando no sijo tamani e faabo nirbe mudum.
Ministère kumani do cellal kanyum e hinna yurmen.
Yotre mere gouvernement sur mer gouvernance fay stodenti an yowi do kabaru hakkeji to monte en karta mun tapone joji jeddo bo en ben tapone jeddo bo joji den no yeldan bedro faw kedan lal tangare be du fetango min e citasidi yo en kirojam fitna kany toraji di tiktabe turus en ngadata sambini rafa hebugul hakkeji to monte en le Mali al hali mo wuytike CNDH fedde humaninde haybugul hakkeji to monte en le Mali wara jonde do fedde agibu boore ultivide jati sugulla e madaraji lam ko be tawde fuf
mede wondi fa handen e martude bonalaji ko nayri bangal yeddude hakkeji bani adama hone ware gon fatade ittude be dima ko mebbe di en nanal mudum won torrati be mati to yimbe hewbe e ko op nukuji mo wari jodi le genni bomgo tiagal modun wattine batto tumuto felatimbe bombe bendu hono di bonalaji hewti jamar ko heewi yogabe dum mayi e modun fatade wodul leedni di torta goto dum mata matton fangal man hande medde wa halde huni fu buytaaki do bonalaji wattedi nayraade do hajje bani adama
toujours pas fameuse
Machukaku na jeda irafitidingol hakeji tomonte en di holiti darnibe dido hakeji tawerne sari labbi ni kabaru mudun fatimi bibe adama fufu je gotum wartuma opinata kanon ido toraji di na jukiti wadede len nukuji yogaji mali jamare kay ansongo dardi lamkobe tinade fa handi kabaru juknoji fede odo jogolo
le phenomene de l'esprit
machudaku ko hala mun hana halede jarti nyol man handen sab nyol man handen so anodda ma machudo anan nawe fawlato haade sab o machudaku dum waddi woldeji di timmata hakune jali ñuko heewi wolleji di hana hibde lawon jaati en hana wattude haqqile e kabar o maccuda ko yallan accale leedni dendiraako du an waawi wadeede e de waawi toñundurde ga fe goto hana wiide goddo kazin maccido sabu wana huune ko mudde
si ñoxon fako mal
gambana e markara woni en fuf gotum ndero feddena jukti imadraji habbo maccuka ko le lamu kay mamadu kunate yu goto e yimbe le feddende holti won ko yari yesu sedan bangal hakkeji to monte en le region kay fay so anditi wiide dogolaji yogaji na hani faande wat
ñol man handen kabaruji matchdaku sama mo fadi nukuji hewde ciagat imadraji bale ko heewi ka lam on gaddu e tawede fu nukude ana serti misali le cercle ñoro di sahel om kabar matchdaku waddi torradi kewdi tun sabi suka be yogabe jaati hada ma jande de fuddi kol yogaji sabe be matchdaku gaddu e tawede fu tara mebbe hebi bodo fam ina tulle kol to kambe pebe jangata handen mide tiggi so hala matchdaku accama hakkune jaleedi do nato sabe heben waden gondan lobbal ta torra fu wala
ode bayiranna ko obanna
fedde lid mali humoninde wumbe dum woni imav ultivide an hani lojabe tugure no fevri kedana haji bari kango do horojo fedde imav
ngel man handen kulleje kewde ana nyaki yimbe lojabe gaddo tawede fu nuko yogaji anton e yimbe lojabe hebi sago men le gollije kewdi sabben hokke hala hannen le batuji kewdi kube wattele leedni gale nuko yogaji kasin be rebe lojabe ana tidi jati be hebe jippine sube hamulbe sabe tabe tube hani fukkade be jippina de ana nyaki nukuje kewde imadra ana wonde wadede ga fa handen kulleji kewdi ana nyaki be yim yalla be heba be wada gurgal mebbe nibe muuri mide tijile olam hakkundirejo kulleji kewdi heban bilto
sa wa continuer
bangi goddo dum no fedde CNDH woytike kewal ciudi kaso le Mali e wattu decembre 2022 wonno be le suudu kaso bamako na mbaro non ko buri unyaaji njegumo e temedo njoyo yimbe tawen ko on hersana tan temedo noyo yimbe danno yalla dawrudi karo tidalla kanko bore holti wiide rahani suudu sariya totte bawde ke wawi hinade golle on haniri